Musketeer. It's you, Musketeer.
And I,
Musketeer.
We all,
Musketeer. With the two, Musketeer.
Dem funky cute amenyamaza happy kidogo na siku ya nakunywa sana sitaki dem ana moto kaya belly dancer sitaki CV imechafuka kaya basha kwake kubanjuka sima chopa ni masalsa sitaki dem ana nipa no for an answer sitaki simu ya jamii ya wala me yani wanna be anapenda wasanii tu SK yuko mteja hapa tikani honey utanipata backstage kani honey utanipata backstage kani
Mamba yesi ya diga Akona body poa nambara refiga Kungara sexy pia arashikaisha Bila makeup asiwe anatisha Malikiwa pelikiwa ako pite Tunapofika date ni 50-50 Inaposota pia awena mimi Askizi wenzake anajia mimi Akingara lingerie nani malize Tunapofika mechi get me bize Yuko fiti game ani tize Turani mani baka mimi ni jeje
Mi hatike So hard to get, will you let me hard to get, naomba atachipa, anachiza too hard to get, so hard to get, will you let me hard to get, naomba atachipa.
Kando ya kila mtu wangu buha kukosangi dem, basi nikisema nataka mi hamtani blame, nisha sema tabia poa zile mimi nataka, sitachoka hata iwe ngumu kuzipata. Nitazifuata, nitavuka mipaka Nitampa penzi langu vile anataka
Nitakupenda, no retreat, no surrender Kama roho yako ilivunjwa nitajenga Together, tutapenda na forever Okoa roho yangu girl, wewe ndiye
yeah, yeah, sendi yeah.
Nitatulia, tulia
You can be hot